saaciyo ruba baan soo weerareen marka siidan baan loogu diray marka anigu sagaalkii iyo barki galabnimada loo yaan soo sheegay marka diyaar garow baan loo galay aniga habeenka si fiican baan loo difaacay dhaawac iyo dhimasho buu meeshay kala carareen ma garan
goobta si rasmiga dagaalku u dhacay halkii
meel magaalada dowladkeeda oo dhinaca koonfur ka fasuwan gudguduud maamulka degmada gudguduud meel koonfur ka fasuwan anaga hadda meeshaa dugacnu soo gaari ma laha meesha howl gudguduud baad ku daran ciidanka fuustooda yaa lagu soo weeraray ma garan sabaab anigu afarta saac iyo rubaca marka habeen buu habeenkii dhaa marka subaxii haddaan raacni raadkooda raacni meel badan oo dhaawac ay dhigeen iyo dhiig badan baa meesha ku aragnay ma garan annagaa ku sugan annagaa ku sugan meesha annagaa ku sugan meeshaas iyo ilaa eeriidiba annagaa ku sugan ma garan.